Xuseen, aad baad umahadsan tahay programka dowladda Kanadiyaanku ay ku caawinayaan bulshadeeda Kanadiyaanka ah ee uu saameeyey COVID-19 ku muddo 4 bilood ayaa programkaasi socday. Haddeerto dowladdu waxay qorsheysay nidaam kale oo maadaaba laga soo kabanayo caabuqii COVID-19-ka ay bilaabeen dib in loo eego programka sida uu shaqeynayo iyo nidaamkiisa. Waxaa bishii hore Prime Minister-ka iyo wasiirkiisa finance-ku ay sheegeen in programkii lagu wareejinayo department kale ama wax kale oo ah waaxda caymiska shaqooyinka ama employment insurance-ka loo yaqaano Kanada. Qaybtaasi markaa waxay kala saari doontaa dadkii faraha badnaa ee lacagtan eligible-ku ahaa markii hore $2,000.
Waa tahay Cabdiqani, marka laga soo tago dadka shaqeynaya, sidoo kale waxaa jira dad iskood u shaqeysanayay sida takaas sida kuwa wada iyo darawalada waxa loo yaqaano Uber-ka, iyagu sidee bay u saameyneysaa arrinkan hadda isbedelka ku yimid ee lacagaha ee dadka shaqooyinkooda COVID-19 uu saameeyey ku saabsanayd?
Way jirtaa arintaas in weli dadka self employed-ka ah ee transportationska ku shaqeysta sida Uberiska, sida taxi driveriska, dadkaas oo kale weli waxay la dhiltamayaan dadkii publica ahaa, wayna effect gareynaysaa oo labahaba way effect gareynaysaa dadkii shaqooyinkan hayay oo laftigoodii baqaya oo ka baqaya in dadka ay qaadayaan ay effect gareyso oo ama ay saameyn ku keento cudurkiina iyaga usoo gudbiyaan, iyagoo caruurahoodii iyo reerahoodii uga baqaya inay cudurka u gudbiyaan, iyo publica laftigiisii oo ka baqaya in ay raacaan transportationkaas iyagoo iyaga laftigooda ka baqaya, maadaama ninkan Uberiska ama taxi-dayadu ay dad badan ay qaadayaan maalintiiba. Marka way jirtaa oo gruubkaas weli effect way ku samaynaysaa, hase yeeshee dowladdu weli ma kala saarin sida ay ula kala dhaqmi doonto industry-yada kala duwan ee transportationisku ay ka mid ka yihiin.
Waa tahay waxaa iga warantaa bal COVID-19 wuxuu saameeyey dhaqaalaha guud ahaan dunida, dalkan Kanadana uu qayb ka yahay. Hadda waxaa la magacaabay wasiir maaliyad cusub oo Chrystia Freeland, oo horey wasiir arrimo dibadeed usoo noqotay, haddana ahayd wasiirka isku xirka gobollada iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Maxay xilligan adag ka bedeli kartaa Chrystia Freeland dhaqaalaha dalkan Kanada?
Xuseen, aad baad umahadsan tahay. Christian Freeland waa haweeney Kanadiyaana oo ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada. Run ahaantiina waxay leedahay khibrad aad iyo aad u fara badan oo dhinacyo badan taabanaysa, hadday tahay arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha dhaqaalaha. Haddeertana portfolio-da loo dhiibay ama wasiirka maaliyadda ee Kanada ee ay qabatay, wax badan ayuu already suuqiiba ka bedelay oo market-kiiba kacay. Suuqii Kanada stock exchange-gu wuu kacay, Canadian dollar-kii ayaa quwad yeeshay, iyadoo loo arko in uu suuqa soo galay qof cusub oo positive thinking ama go-aan lagu qaadan karo mustaqbal horumarineed oo dalka iyo bulshada ah. Marka arintaas run ahaantii market-ku soo dhaweeyey, Kanadana way ku faraxsan tahay inay magacowday gabadhii ugu horreysay ee qabata portfolio-da wasiirnimada wasaaradda maaliyadda ee Kanada intii ay Kanada jirtay.
Waa tahay ugu dambeyntii, Cabdiqani, adoo isoo koobaya, Freeland waxay bedeshay Bill Morneau, bal waxaad iga warantaa uu iscasilay, iscasiladiisu maxay ku salaysnayd?
Wasiirkii hore ee maaliyadda Bill Morneau waa run uu iscasilay. Iscasiladiisaasi waxay ku saabsanayd program loogu talagalay shaqakeynta ardada samarka, oo laga dareemay in xafiiskiisa loo maamulay si khaldan, hase yeeshee aan la odhan karin 100% waxaas iyo waxaas uu ku khaldanaa. Maadaaba hadal meesha soo galayna, wasiirka maaliyaddu wuxuu go'aansaday inuu halka isku casilo si uu u taageero Prime Minister-kiisa iyo dowladdiisa.